Dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum. Whoa 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 whoa. I love love you, darling. Dum dum be doo be dum. Won't let me be fantasy.
Give me a chance.